ye na yomu kwano kwa kuze yesa watu kungule jangwe no bebyoloze yebyo yebinteganya yebyo yebyo amanyigo mukwano gego yebyo yebinteganya yebyo yebyo amanyigo mukwano gego kale simba wakati akati wengamba omukwano webuti zabu wengamba omutali kuluma ngabulicho yochifuna nebye wali wasuwa byotuso kufuna kale sula katambala ewange tosubira yokaba nzo mulenzi gwe wasima mama yalirwedo kuzala leka nkuwane kuwane nebitali bibyo leka nkwagale kwagale nebita nkwatako byebyo ebinteganya byebyo byebyo amanyigo mukwano gego byebyo ebinteganya byebyo byebyo amanyigo mukwano gego katonda bwe yatusisinkanya na manyira w'obali omwenkanya nze wocho ino kumanya sobambi tondeka kulanya omukwano gwaso kafena gwatusala eno yesawa tukola magoba gwasinga bana balala bakulimba gwoli mwekyama nze kyanino kwekumira yebyo ebinteganya byebyo byebyo amanyigo mukwano gego yebyo ebinteganya byebyo.